katonda ya kera na wancha we wamana koraba tuwe abalala nama wasente abandi nebagenda wachopa abalala barike wabwe mama jebanga libwa na kamere bakateleka balwanyaga tulimu panga tetulina omwasirizi menya yangu okuyamba banakubo katonda yakola banna kibuga mulina ettime kafiri amazima ne mututunulira ne wabula akantu ke mutuwa kitalonga n'abamukummwemmwe bakazaala bulwa ensobi yasooka eyo okutuzaala ne mutuwa baba talina kale myoyo misaasizi mwe musaanira ddala okuwawaabira abawano netubanga kalaba zobuzi ebizibu twandibyogedde naye mmwe temutuwuliriza olwommwe bannansi we mulibanga temutufaako olwo bali abeebweru abazungu bajja bokutuyamba batya mulimbira ddala twegasse wamu fenna twagala mmeyajje twagala kubimugamba enguudo tetuzizze mulwaddembeera abandi tufuddeko mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe twennyonnyolako mwalema okutuwuliriza mwamala kutubonyaabonya mwamala kutwegaana mwamala kutusuza njala ebigambo ne bijjawo bennyo ne twenyiwa twava tubadduka twadduka tunoonye banaku bannaffe ddala abalala bamala kubonaabona nga waliwo n'abaabalalo ddala omulala yavuma bakadde be yagandibwa okujja mwanjenwa omulala waliwo oli gwe baweeza fiisi okubuuza lisiiti tirisiiti bagidde nga ndi mu takisi alimba ko bakadde boosaana kuva mu ssomero abalala bampita muyaaye ewa mu maaso nga bampaayiriza ekizibu mpita nabayaaye newabula engeri gy'otwawula amazima sisobola kubba nze ndi mwesigwa lwakuba abanni wano balaluka tabanda banti ŋŋenda nkyuka mbaawukanako bankatyabidde ddala k'obuuka batwogerera ebyo tebamanyi kyatutuusa wano omulala yava mu bakadde be ng'addusa emirimu gy'awaka ebukuya wannemeera nagamba tebalindabako nga mpesekkoora ate oyo kitange wawaalunda omwana we emibukuuli abeeyo mweraba njaggumira Kampala
yasi wa mfena Twagala mmeya je Twagala kubimkamba Engudo jatuzise mwadembe
Amani tufutiko Mwena bito mfuna izi wawa mwe Renyo nyo lako Mwale mokulisa
Mwamala kutuo ya mwanya Mwamala kutwekana Mwamala kutususa njala Ebigambo nebija ubinyo netwenyiwa
Baba tuwayo Kaduka tunonye bata kubana fedala Betu inyo nyora Netufu nokutulisa Baba tuwayo Kaduka tunonye bata kubana fedala Betuli nyonyola Netufu nokutulisa Baba tuwayo Kaduka tunonye bata kubana fedala Betuli nyonyola